Aka kana kuno laini cha kucheza by koko
koko
nikikaona na tamani tu ni chambe doko
doko
haro tena tatu kwa mbili hapa na siki moko
moko
changa kwa mwili kagere joni boko haro kana vyo isheke isheke tua
isheke tua
aka kama ana pingili anavyo isheke tua
isheke tua
lete lete
niweke
onlete
niweke
lete paka chini
niweke
unaogopa nini
niweke.
Oh baby lete lete
niweke
onlete
niweke
paka juu dalini
niweke
kusina kazi kazini
pakua
oh paku
pakua pakua
unola pocho pocho
asa pakua pakua pakua
kakisambu cha kopu
ya pakua
oya paku ipaka tu
pakua 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 pakua
asa ile ile tete mtoto punguza mapepepe acha kite kite tete nevunje vunje niwe kiwe tete ae oh kipotabu katoto kamepungua
sepetu
kipele kikiwasha sekuni na kakwarua mtoto kasheka fimbo ya babu na mshikisha adabu wasoto penda twa wapatabu unawaimia tarabu
aho
hawana nala kusema wana
hawana
asalata lata
niweke
alete
niweke
ilete paka chini
niweke
unaogopa nini
niweke
alete alete
niweke
alete
niweke
paka juu dalini
niweke
kusina kazi kazini
pakua
oh paku
pakua pakua
unola pocho pocho
asa pakua pakua pakua
kakisambu cha kopu
ya pakua
oya paku ipaka tu
pakua 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 pakua
oya baby sisi dekela achia sa
funga mpanda
hey baby sweetie sa kushoto kulia
msamba msamba
jamani popo popo amsha popo
amsha popo
nasema popo popo leo popo
amsha popo
come mix slicer.